yeah, yeah, you know what I'm saying? You know what I'm saying? My people, you know what I'm saying? Antivirus mixtape volume 2, straight to you. Tuko guitar, na tuko you. Ruge.
Nakusikia.
Ruge.
Kazi zipo nyingi za kufanya, lakini tumechagua huu muziki utupatie riziki makini. Tuonekane tuna ofisi mtani, lakini bado hao haki zetu zipo kwao hao. Naonga yao serikali wasemavyo hao. Hamnataka situshike mapanga, tuwavizie kwenye viwanja tuwatoe roho. Tunava strike sisi shahidi cho kilivo kikafu na mbavu zetu face kwako na mabisho.
Tia ina majoto machoko shoko kuharibu soko la muziki wa kibongo.
Wasanii tufungue macho, tuepukane na hawa minyo.
Wasanii mmetaka studio nimewapa, mmetaka pango nimewapa. Sasa kubwa zaidi kuhusu matatizo ya bwana Ruge, mimi siajui, kanipiga changa.
Tuwapoteze, our clouds are fair. Not anybody.
Matokeo yake mnamchoresha tu rais mitaani, kwa sababu watu wanaye